It's fire music feeling.
Chereco, andaremo, chereco, andaremo, chereco, andaremo, chereco, andaremo, chereco, andaremo, chereco.
Move, move for your guy. Vipwepwe vimefungwa kwa kati, viuno vinakatwa kwa kasi,
yes.
Champagne zinafunguliwa,
okay.
Na vyakula vinapakuliwa,
okay.
Waliokaa wananyanyuliwa ili wacheze waimbe mziki mtamtam.
Sherehe
haitaki vurugu, ugomvi na watu wasio starabika.
Sherehe
inataka amani, upendo, furaha na watu kusarabuka.
Chereko, andaremo, chereko, andaremo, chereko, andaremo, chereko, andaremo.
Sherehe.
Ati kuna nini?
Sherehe.
Upe na sababu pame kiki. Hawataki kukaa hata kwenye viti.
Ah, kwani dada we umealikwa? Sulikuwa tu unapita
kwenye sherehe.
Mana hata kadi hujashika, wakikuona walinzi.
Ah, si sherehe. Chereko, ndelemo. Chereko, andelemo. Ah, chereko, ndelemo. Chereko, andelemo.
Baba,
baba, baba, baba, baba, baba.